Gharama hii ya maisha, giza dhalabo mudede. Enewe endeni akili, endeni akili. Mambo ya mafungu fungu, tarifu zinalumiza e. Biashara yangu, biashara yangu, jameni, ninarida dede. Tarifu zinalumiza e. Biashara yangu, biashara yangu, kaenderela, tarifu zinalumiza e. Gharama hii ya maisha, giza dhalabo mudede. Enewe endeni akili, mambo ya mafungu fungu, mambo ya mafungu fungu. Tarifu zinalumiza e, tarifu zinalumiza e. Enewe endeni akili, mambo ya mafungu fungu e. Tarifu zinalumiza e. Aye. No tariff, the whole world is standing against it. Everybody is afraid of it. Make a change. Viongozi, viongozi, all the world leaders are trying. Make change, make a change. No tariffs. Aya be, gharama hii ya maisha, giza dhalabo mudede. Enewe endeni akili, mambo ya mafungu fungu, tarifu zinalumiza. Biashara yangu, biashara yangu, my business. Biashara yangu, kaiendererae. Very hard with times.